bias. No. Happy retirement, Madam Irene Mapenzi Ambari. Mola, siku nzuri kweli majaliwa, amesha kubali, sote tuseme amina. Jamani, leo ni raha, Madam Irene Mapenzi, juhudi za kazi yako twazienzi. Hali kadhalika twakupa pongezi, umekuwa mwalimu pia na mlezi, kama mama umetupa mapenzi. Kulia kilo ni skuli, mana kulaga osi, mana kuvoera happy retirement. Kulia kilo ni skuli, mana kulaga osi, mana kuvoera retirement. Karibu mzini, mama uze uoye, ya matulaga anao, ni David na Steve, Magina Ebeti, na mzukulu Opato, uzire nyumbani, happy retirement. Karibu nyumbani, happy retirement. Vina unaraha, happy, happy, happy retirement. Unakuvoera maisha mazo, ukaishi kwa furaha. Happy, happy, happy retirement. Nero wasini unaimba, unavina unaraha, happy, happy, happy retirement. Kuvoera maisha mazo, ukaishi kwa furaha. Happy, happy, happy retirement. Kubali, sote tuseme amina. Jamani, leo ni raha, Madam Irene Mapenzi, juhudi za kazi yako twazienzi. Hali kadhalika twakupa pongezi, umekuwa mwalimu pia na mlezi, kama mama umetupa mapenzi. Kulia kilo ni skuli, mana kulaga osi, mana kuvoera happy retirement. Kulia kilo ni skuli, mana kulaga osi, mana kuvoera walimu happy retirement. Karibu mzini, mama uze uoye, Laga anao, ni David na Steve, Magina Ebeti, na mzukulu Opato. Uzire nyumbani, happy retirement. Karibu nyumbani, happy retirement. Nero wasini, unaimba, unavina, unaraha. Happy, happy, happy retirement. Unakuvoera maisha mazo, ukaishi kwa furaha. Happy, happy, happy retirement. Hapo Getira Skeltamu, chiza, 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 chiza. ukaishi kwa furaha. Happy, happy, happy retirement. Nero wasini unaimba, unavina unaraha. Happy, happy, happy retirement. Unakuvohera maisha mazo, ukaishi kwa furaha. Happy, happy, happy retirement.
Ziki Studio.